nada.
Sí, pan.
Squeeze the rhyme so kinyonge, you better know. Acha wenge jipange na kaza raw. Chop chop kwenye donge, you get a mo. Ibo siku watashare kama J-Mo. Na rafiki wa kufeki wala si watak. Wana shine kila leo kumbe wana dhiki. Tunasaka pesa, wana saka like. Akili kwenye picha mezi tumasake. Na sitaki unitag mana una fake. Kila siku kwenye gym 86 pack. Acha namba zako nimesha delete. Eti birthday milioni kwenye keki. I'm the brave kwenye life, I wanna be juju. Mina back kwenye game tena niko full. God anani bresi kweli na shukuru. Kwenye hustle mita run paka kwa mkabulu. Na sitaki unitag mana una fake. Na soko life ulivo tight na bado watso wa ungi. Subira na vuta heli, squeeze na vuta bange. Watu wana fake paka dini haumogopi. Hata Mungu anathamini wali nyama kuliko wali mwengu.
Zamani mie nilikuwa nasikia, ila nilikuwa mdogo, sikuwa ninaelewa. Zima moto, nami nitazima moto kama wewe. Usiwe fake rafiki, kumbe ni rafiki mnafiki.
Don't be fake, fake, fake. Be really
din.
A real long time kabla sijapata jina. Sijui shots, sijui vents, sijui vina. Sijui chasing dreams, sijui bima. Sijui switch on, sijui zima. Long time ago, sijui vina. Sijui show wala sina heshima. Nisichojua ni kukopi na kupest. Najua kuflow na kubali mini best. Nikitangulia wacha tu nikarest. Yeah, fresh. Moto wezi kuzima kuda deck. Nikienda mbele mi wala sifungi break. Yes, you're fresh, mama mbele watu wa lafu na
fresh. Zamani mie, nilikuwa nasikia, ila nilikuwa mdogo, sikuwa ninaelewa. Zima moto, nami nitazima moto kama wewe. Usiwe fake rafiki, kumbe ni rafiki mnafiki.
Na make money niona cash, cash. Dili za kufake mina flash, flash. That's why niko race, race. Acha nipambane gada tani brace. Miniko busy kwenye ref na napige kazi. Nachowaza tu salafu wala somo bezi. Na nyumbani kwa wazazi mindo tegemezi. Wabie ni paparazzi mina ishi bezi. Niliko toka far away na gopa kuluzi. Ukiwa na dili we ni cheki simu iko wazi.
Zamani mie nilikuwa nasikia, ila nilikuwa mdogo, sikuwa ninaelewa. Zima moto, nami nitazima moto kama wewe. Usiwe fake rafiki, kumbe ni rafiki mnafiki. Zamani mie nilikuwa nasikia, ila nilikuwa mdogo, sikuwa ninaelewa. Zima moto, nami nitazima moto kama wewe. Usiwe fake rafiki, kumbe ni rafiki mnafiki.
I told you. One more time, let's go. We got together. BC Bobby Land.